biɗe longaru ndu aroru ndu nanna
kala ngu ni ban
longaru ndu na piyol muɗum wallahi mi ronayi ɗum mi ekkitinino mbawmi aɗa andi guineji fina tawa ɗi senɗen yiɗi ɗi ko tiiɗi fo wala
kagani kala ngu
fiya longaru miɗo fiya mbaggu miɗo fiya duma e hoore muɗum longaru kay piɗe muɗum ekkitakina to ende arlit mbiyeteɗo matina goyla kañum woni ko ekkiti kam caggal muɗum non woni ko gartumi maradi waɗoɓe jimmi e bammi ko wiyete orchestre goriɓa kañum woni ko waddi kam ley wuuro maradi hoorejo mabɓe kam woni Abdoulaye Yakouba mine miɗo fiya longaru miɗo fiya duma on enɗa ndennene kay somi heeɓi ceede to fuɗɗon noon kemmi somi heeɓay ceede ɗu ɗon ni mbasumi ɗum saabu kamɓe woni ko waddi kam nder gallude maradi nde kay mine miɗo fiya longaru miɗo fiya duma on enɗa fii longaru ɗo piyol muɗum yettore Allah
kala ngulalle alhamdoulillahi
ɗume woni barke ko koɓiɗa e piiɗe longaru ndu
na godi tinda
mi yetti yettore Allah gam mi ekkiti himɓe hewɓe tubako waɗeɓe yuɓe japon ni espagne ni woodi dukonda mi ñaami e longaru ndu sanne warde joni to gommi ɗo dukonda miɗo hemiɗe ñaam barke majju ummatore nde enɗam ka e hoore mum kinno kaɓɓa anni ekkitade saabu are fina tawaɗe endam na ha neɗɗo yiɗaɗe so yiiɗi dukonda heɓanno ekkitori neɗɗo fo jiɗɗo wawde piyol longaru na duma na mbaggu nde yettake kan ɗo endam fo mi
ekkitan
yalla no woodi ɓe golli diɗɗa hemum
studio kalangu kañum ni woni ko hokki kan dardia gam mi inde sanne ganaɓe tawi kan eley studio chap chap miɗo wonde orchestre gon nden noon woni koɓe mbi kan a mine jiɗi min onta studio kala ngu amma an min jiɗi fiyanamin longaru e bawɗe Allah du konɗa am piimi longaru ndu piimi duma ene majjum kawrumi ɗum ɗum hokki kan dardia sanne min wurtin inde andu lobbere fa yetti jonkay so ama Oumarou may duma fo wiye ha a Oumarou studio kala ngu wiite
studio kala ngu
aɗa woodi nder ɓiɓɓe ma donoɓe ma golle ɗen
bonde ɗa
mi wala ɓiɓɓe majjum ɓiɗɗo debbo goto ni godumi o dewlama kano woni ɓi sakiki an goto no ɓatti kanno ekkito kolli mbiyeteɗi gurmi ɗi ɗomo ekkitode konnam piɗe longaru
kala ngu